kuna viatu dunia hii. Sani la uchafu ndo wapata afuani kumbuki. Bora peke yangu minu nangu kuna furai. Rafiki mama yangu nipe mkate ninye na chai. Na kunya pombe, wana nipeza, moyo wangu nyonge. Sijui kusema, shapura tonge, saki ngereza. Kichoma zonge, sanda juu ya jene. Ilu siku ilu mchana,
baba
bes. Yuwa kari paridi joko, Zuni iwe shere
Baba bes
Baba bariki bariki
Baba
My love
Baba bes
I'm living my life
Baba bes
My love
Baba bes
I'm living my life
Baba
bes Changa na ujua Vumbi nalijua Tope nalijua Shatereza prupa kama Shamba natua Mungu ndo anatoa wewe na ni kwizi kiasi piki kwa panche na kunywa pombe wananipenza moyo wangu nyonge sijui kusema shapura tonge kisa kingereza kichoma zonge sanda juu ya jene iu siku iu mchana
baba bes
jua kali waridi joto
baba bes
iwe zuni iwe shere
baba bes
Bariki, bariki,
baba
My love,
baba
I'm leaving my love,
baba
My love,
baba
I'm leaving my love,
baba
Can't speak
I'm leaving my life